Sasa kwa wale walikuwa wanauliza kama tuko na kijana amp na msichana amp. Imagine wako ndio hawa. Na hii sasa ndio msichana amp. Unaona iko na capacitor mbili. It goes for only 2800 Kenyan shillings. Kwa kijana, kijana ni kazito. Unaona kako na capacitor 4, transistor 8. It goes for 2900 Kenyan shillings. Na imagine hizo bei huwezi pata pahali pengine. Hata wewe unajua hivyo. You can only find Upper Step Up Electronics. We are located at Luthuli, Chiriki Lane. Mali ni safi na ni zenyu hizi zote, imagine zinaogoja mkujie. Bye guys.